Kakati parliament enchaya lere ekungubagida wadde omubaka omukyalo wa Kalangala Helen Nakimuli yafudde kaungezi ka Sunday. Mutula lwa parliament lero speaker Anita Among ayogedde ku Nakimuli ng'omubaka badde ateeseza abantu be Kalangala n'eggwanga obuteebalira era n'asaasira abantu be Kalangala ab'oluganda lw'omugenzi kw'ossa ekibiina kye NUP mw'ava. Among ategeeza nti omubiri gwa Nakimuli olunaku lw'enkya gwa kutwalibwa mu parliament mu lutuula olw'enjawulo. Ababaka basime emirimu gy'akoledde eggwanga. Nakimuli wakuziikibwa mu Bulemeezi mu disitulikiti y'e Luweero ku lunaku olw'okuna. Ebyonga biri bityo ekibiina ki Justice Forum kikungubagidde omubaka Helen Nakimuli gwe boogeddeko ng'abadde alwanirira obwenkanya. Bino biri mu bubaka obwetikiddwa Swaibu Kaggwa Nsereko. Ngonono ye mwogezi w'ekibiina ekya JEMA.